Wendy and Kenya Wanda from The Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira ikicyo kimwe cy'abatwumva ahanini n'abanyeshuri nabakiri bato ariko namwe mwese mwifuza kumenya uko isi igenda idagurika ntikibacike n'ikiganiro tugaruka ku ikoranabuhanga ry'imashini za robo n'ikiganiro twateguye ahanini nyuma yuko rimwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda College ya Kristo Umwami y'i Nyanza yitabiriye irushanwa rya za robo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas. Ni irushanwa ryamaze iminsi ine rihuje amakipi y'abanyeshuri 152 aturuka mu bitandukanye byo ku isi. Ku mugabane wa Afurika ibihugu bitatu ni Afurika y'Epfo, Maroc n'u Rwanda byari bifitemo abarushanwa. Mu banyeshuri muri College ya Kristo Umwami i Nyanza abitabiriye irushanwa n'abakobwa bane n'abahungu batandatu bose hamwe bari 10 bazanye kandi n'abatoza babiri n'uhagarariye urwego rw'igihugu rw'uburezi n'ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. Tim, mikroni yawe.
Murakoze Etienne Karekezi kumbi jambo. Nibyo iryo rushanwa rya robo ukomojeho ryabaye kuva ku matariki ya 17 kugera ku ya 21 y'uko kwezi kwa kane. Muri iki kiganiro twari twifuje guha ijambo abanyeshuri bose baryitabiriye ariko ntibyashobotse. Turavugana na bamwe muri bo mu kanya gato ariko mbere yaho turahera kuri umwe mu batoza babo Jeremy Abumugisha. Nguhereyeho nguhikaze Jeremy, wabanza kuduhugura ku buryo n'abatwumva bose baza kugira icyo bakora mu kiganiro. Robo ni iki?
Okay, biri bugwane gusobanura mu Kinyarwanda ijambo ryose kuko amagambo kenshi tugiye gukoresha amagambo adafite ikinyarwanda, ariko robo mu buryo busanzwe ni imashini iri programmed cyangwa se uprograma noneho ukayiha amabwiriza ikagira task cyangwa se igikorwa ijya gukemura. Izo dukoresha ahangaha rero ntabwo ari robo zisanzwe nk'uko tubona robo ishobora gufata amacupa ikayapfundikira. Kubera turi ari abana bato barimo kuzikoresha, dukoresha robo zisanzwe, dukoresha ibyo bita Lego parts. Donc ni udukoresho turi twa plastike tuva muri Denmark dukoresha. Utwo dukoresho abana baratwubakisha, bakatwubakisha robo. Muri robo haba harimo icyo twita hub, ni nka servo ya iyo robot. Noneho barangiza bagaprograma robo, yarangiza bakayiha task ijya gukora, iyo task ikayirangiza ikayikora. Ubwo rero ni robo zikoreshwa n'abana batoya, ariko intego tuba dufite ni ukugira ngo bazubake na robo nini zishobora gukora ibikorwa byiza, bishobora gukemura bimwe mu bibazo isirimo guhangana nabyo.
Waje hano muri Amerika urangaje imbere abana utoza, ishusho noneho y'irushanwa mwajemo uko ryifashe, uko ryatangiye n'uko ryarangiye?
Ishusho y'irushanwa ukuntu yarimeze, irushanwa ryarimeze neza cyane kuko hari ibihugu bigiye bitandukanye, urumva twari ibihugu byo muri Afurika, muri Aziya, mu Burayi ndetse no muri Amerika. Hari amatimu menshi. Rino rushanwa ryarigizwe n'amatimu 152. Hari amarushanwa agera muri 4. Hari irushanwa ryitwa Fast Lego Liga n'iryo twari turimo. Ni irushanwa ubona irishimishije ko nk'uko nabivuze ryari ririmo amakipe aturutse mu bihugu byinshi bitandukanye. Abanyeshuri bagerageje guhura n'abandi bagira icyo babigiraho. Nk'uko twebwe mu Rwanda twari turitangiye umwaka washize, muri uno mwaka rero ni ubwa kabiri twari twitabiriye irushanwa. Ni irushanwa ryagenze neza ngaha tugitangira, twaraje dusanga hari ibyo bakoze, natwe ibyo tutari twakoze tutari twakoreye ku gihe babiduha ari ku wa gatanu tubikora neza. Rigizwe n'ibice bine, igice kimwe bakita robot game, ikindi gice bakakita robot design, aho abana bafata robot bakayubaka bakareba ibikoresho bashobora gukoresha kugira ngo iyo robot ibashe gukemura ibibazo cyangwa se ibashe kwa accomplishing missions zihari. Ubwo barabikoze byose, twabikoze kwa gatanu, dukora icyo twita robot game, robot design, tuna presenting innovation project yacu. Abana bajya imbere y'aba judge ba presenting innovation project yabo, bayi presentinga neza cyane, ubona nta bwoba, bari confident. Barangije ba presentinga n'icyo bita core values. Rero nkuko nabivuze, uyu munsi yasojwe aho hatanzwe ibihembo ku makipe yarushanyijwe kandi ya performance neza. Rero ntabwo bahemba ngo bavuge ngo buri timu ngo uyu munsi ngo itimu yabaye ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane kugeza ku yanyuma, ahubwo bavuga timu nkeya zabashe guhiga izindi zisigaye ntibavuge umwanya zagize. Nuko irushanwa rirangiye, ariko cyo tubona nuko rishimishije abana kandi babashije kwigiramo byinshi ku yandi matimu yaturutse mu bihugu byinshi bitandukanye.
Icyo ngicyo cyane kibazo cyanjye gikurikiyeho, icyo bigiyemo ubumenyi batahanye uvuga ati bazabukoresha no mu yandi marushanwa ari imbere cyangwa se mu bindi bikorwa byabo bageze mu gihugu, niki bize ku buryo uvuga ati nk'umutoza twaje ahangaha guhatana ariko turanize?
Yego, icyo bigiyemo cyane gikomeye cyane, hari amarobo babonye atandukanye na robo bari bubatse. Urumva nk'abantu bamaze imyaka 20 mu irushanwa, uburyo robo yabo imeze itandukanye na robo y'abantu bamaze imyaka 2. Hari uburyo rero bize kubaka robo, hari uburyo bize gukodinga, hari uburyo bize gupresentinga project, bakareba project abandi bakoze bakabasha kuziga kugira ngo bamenye, bagire ubumenyi babona abandi bakoresheje bo batari barigeze bakoresha. Bize kandi hari ikindi bize imico y'ahandi, bagerageje gusangiza abandi imico yabo, nabo babasangiza imico yabo, bagerageza kwiga uburyo bashobora kubana n'abandi baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye, kandi bakagira uburyo ki bashobora gusharinga ubumenyi, uburyo buri muntu wese uri ahangaha ibyo abo muri Brazil bakora n'uwo mu Rwanda abasha kubikora nta mananiza arimo.
Elias Gatete, umutoza w'ikipe yavuye mu Rwanda mu bintu bya robo, nawe nguhaye ikaze cyane ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane.
Mugenzi wawe Jeremy anyuriyemo muri make uko irushanwa ryagenze n'uko abana bitwaye, ariko nagira ngo nanone nkubaze wowe mutoza abana, ariko mutoza abana bize kugira ngo bige gukora ibintu by'amarobo, bahera kuki bagomba kuba bafite ubumenyi bungana gute kugira ngo mubone ko ari ngombwa ko bashobora kuba bakwiga ibintu by'amarobo nk'ibindi bakabyumva?
Murakoze. Mu by'ukuri abana dufasha buri munsi muri ibijyanye na robotics ni abana batoya, biva ku myaka 9 kugera kuri 16, ariko abo dufite twebwe ubungubu ni abiga muri Orevo muri Troncome, ufite imyaka myinshi afite 17, 16, abandi bafite 14 na 15. Abo bana rero ikintu bisaba kugira ngo batangire bajye muri competition nk'abatoza, ikintu tubafasha ni ukubaha umwanya tukabayobora mu bijyanye na research, ibyo bakora coding ko ni kimwe mu gice gikomeye, tukabafasha muri ibyo bya kubaka icyo twita attachment, ni ibice bagenda bafata bagashyira kuri robo kugira ngo ize kubasha gukora ibyo bayitumye. Hari icyo twita mat bakiniraho, icyo kiba kiriho ama missions, hanyuma rero iyo bamaze guprograma bagashyiraho izo attachments bakora ubundi minota 2 n'amasogonda 30. Iyo niyo timing yo kugira ngo misiyo bafite kuri mat zose zibe zirangiye. Ikintu bakora rero bamaze kubaka ayo attachment bagenda bakora trial, bakora barese ya bakareba niba iyo misiyo ya mbere ikunda, aricyo twita run. Tuba dufite parte 2 za meza, ibice 2. Igice kimwe kikaba kiriho abo twita aba launchers 2, ikindi gice kikaba kiriho abandi 2, hanyuma icyo twita run bakavuga ngo bateretse robo igice kimwe ku ruhande rumwe, bayihaye misiyo bitewe n'uko bagiye bakodinga, bayibwiye ko igomba gukora yenda misiyo ya 4 n'iya 6 n'iya 7, hanyuma igasubira muri launch area. Launch area ni hahandi bayitereka, hari ikibuga bayiterekamo, hari aho itagomba kurenga mbere yuko ijya gutangira gukora ayo mamisiyo. Hanyuma ushobora gusanga nka misiyo bafite kugira ngo zirangire bakora nka launch enye, icyangombwa ni uko izo launch ziba zitagomba kujya nyuma ya minota 2 n'igice. Iyo minota 2 n'igice irangiye tubara countdown 2:30:29 kugeza igihe iyo bibaye 0 itararangiza misiyo bayihaye, barayifata ubwo bakabara amanota mwamaze gukora muri cyo gihe cy'iminota 2:30.
Wakomeje kuvuga ijambo misiyo ni nk'ubutumwa muziha cyangwa se ikintu mwifuza ko izo robo zikora zikarangiza. Ushaka kuduha nk'urugero rumwe rw'ubutumwa muba mwahaye izo robo kugira ngo zirangize?
Nk'uko nahoze mbivuga, hari amamisiyo atandukanye, abari kuri iyo mat, abari fixed, abari afixinze kuri iyo mat ku buryo robo n'ibivuye hano ishobora kugenda santimetero 40 wayerekeje nyine aho igomba gukora ya misiyo. Ni akantu kaba gateretse kuri mat, ugasanga wenda ari nko kuzamura. Hari izo misiyo ziba ziteretse zifixinze, hanyuma ukaba ari niba ari ukuzamura cyangwa ukaraga bikagera mu ibara runaka ukabona amanota, nimba ari ukwigiza inyuma, niba ari uku, hari n'igihugu cyo gucana amatara ukajyana robo yawe na attachment, hanyuma ikaba yagenda igakurura, hanyuma itara rikihindukiza kugenda nk'igihe nk'ibi by'amaferuje, ikagenda igataninga ku buryo haza ibara ry'umutuku cyangwa iry'icyatsi bitewe n'icyo misiyo wayihaye. Ukabonye amanota, buri misiyo igiye ifite amanota runaka bagenda bateranya, bakinira ku manota 550. Ushobora kugira 420, ushobora kugira 390, hanyuma bakabibara muri ya minota 2:30. Iyo ishize utari yarangiza misiyo zose, ubwo biba birangiye, babara ayo wakoze, robo bakayifata, hanyuma bakareba kuri 550 nabashije gukora ngaha.
Nk'abana bari mu kigero cyabo ngabo mwazanye muri aya marushanwa bari mu Rwanda cyangwa se Burundi, aho batwumvira, buri umwe wese ubu ngubu ari kwibaza ibyo bintu bya robo akabihuza n'amasomo biga mu ishuri muri Toronto, kwambwiye n'ahe masomo biga mu ishuri abafasha gusobanukirwa neza n'ibi bintu uri kumbwira? Ni imibare, ni fizike, amasomo abafasha kumva neza ibyo bya robo biga mu ishuri ku buryo babihuza na yahe?
Cya mbere harimo ICT, ikoranabuhanga. Iyo barimo baprograma bakoresha imashini, hari programu bakoresha binjiramo bakajya bareba ese iyi robo ko nshaka ko igenda santimetero 20 yarangiza igahindukira, icyo twita turning. Ndayikoresha gute? Muri programming ndabikora gute ku buryo nigenda santimetero 20 iri buhite yerekera aho igomba gukora iyo misiyo? Ko rero misiyo ziba ziri fixed kuri mati, ugomba kuyiprograma ku buryo igenda mu murongo ugororotse, niba nta obstacle iri buhure nayo, hanyuma yagera aho ibona obstacle ukayiha gahunda yo kuri buyikatire, kuko higi ikagonga nabyo amanota urayabura. Icya mbere rero, isomo rya mbere bafasha ni ICT, ikoranabuhanga. Ikindi kibafasha ni imibare, kuko n'ubundi bijyanye na icyo twita STEM, ni science in general, harimo iyo mibare, hakabamo other science subjects. Ibyo by'imibare bibafasha kureba robo yanjye n'ijyana kugira ngo ijye gukora misiyo iri mu nguni irakata kuri angle ya dogere zingahe, kuko ibyo byose ni imibare. Niba uyikatishije angle ya dogere 40 n'urugero, ugasanga bidahura, ukabona ntago iri bujye aho wayitumye, uraza kongera iyo nguni kugira ngo ize kubasha kugera kuri ya misiyo wayitumye. ICT irabafasha rero n'imibare ikabafasha.
Jeremy yambwiye icyo mwigiye mu irushanwa bizabafasha nimugera mu Rwanda. Mwebwe ni iki abandi bana bigiye kuba mwatoje ku buryo nabo bavuga ati ahantu twe turi hari abana bo mu Rwanda bari baje twabonye bazi cyangwa se bafite ubumenyi bwihariye, ni iki mwebwe mwabigishije ku buryo umunsi mwumva mutewe ishema n'uko muri mu butumwa bw'igihugu?
Uburyo bi-exchanging ideas, kubabaza se irobo yanyu uko tureba, kuko ziba zitandukanye, kuki mwayidizayininze muri ubu buryo? Ushobora kubona robo imwe ugasanga itandukanye n'indi, ugasanga itandukanye n'indi. Uko ukuntu abana rero bicara bakaba bafata robo yabo bakayikora mu buryo bicaye bakumvikanaho, nabyo ubona baragiye abandi basa nk'aho batangarira ubwo buryo abana bacu bagiye babikora. Ukabona ko buri team yagiye igira icyo yigira ku zindi mu buryo umwe cyangwa ubundi, ariko nk'itimu yacu uburyo robo yacu imeze iri compact, abantu babonaga ko babitangarira, ukabona ko rwose ni ikintu gishobora kuba batwigiyeho.
Nk'ibibazo cyangwa se imbogamizi mwa mwarakuye nazo muri iri rushanwa ku buryo iyo zitaza kubaho wenda mwari gukora neza kurushaho nizihe?
Reka mpere mu gitondo. Bagiye bafata amakipe atatu bakayashyira hamwe, ayo makipe atatu yaje gukora nka demonstration, niko navuga amakipe atatu akihuza akora demonstration. Kubera ko rero ubwa mbere twari duparticipiye kuri uru rwego, bisa nk'aho byatugoye kwageza aho twagomba gukorera turi kumwe n'andi matimu badushyize hamwe muri group, ukabona ko rwose kubera ari ubwa mbere harimo imbogamizi, uko ntago tumenyereye, ntago tuzi ibyo tugiye gukora neza ngo tube tubimetriza ako kantu kabaye nk'imbogamizi ku buryo noneho tuba dusa nk'aho natwe banatangiriyeho mu gitondo rero bisa nk'aho byatugoye cyane kandi biri ku gihe nta mwanya wo kujya gukora practice ufite nubwo ngo iyo bakubwiye ngo isaha irageze muragenda mugafata robo yanyu n'ikipe babashyize hamwe mukagenda mugahita mujya gukora demonstration ariko nabyo twize twavanyemo amasomo
ndeka mvugane n'abana noneho
amazina yanjye ni Nsabimana Kitina niga mu mwaka wa gatatu abaniye ku kigo cyitwa College Christel
Amerika wayibonye gute Kitina
Amerika nayibonye ari nziza cyane ni nziza cyane abantu bafite umutima mwiza cyane hari ahantu ho gutembera henshi cyane nyine ni heza pe
irushanwa wajemo hano muri Amerika ni irushanwa ryo gukora bya lobo no kuziha ubutumwa waribonye gute
irushanwa najemo nayibonye nk'ibintu bidasanzwe cyane kuko nari nsanzwe mbizi ariko bitandukanye no mu Rwanda batwajije ibibazo batatwajije mu Rwanda tutari twiteguye
nk'abandi bana wenda mukora bimwe ariko bo batabashije kubona amahirwe yo kuza n'icyo wababwira kugira ngo wenda bibategure nabo mu gihe bazaba bahawe amahirwe nk'ayangaya kujya mu marushanwa nk'aya bazabiteguye
ikintu nababwira ni ukuzirinda nyine ubwoba ibintu birasanzwe nta kintu nyine kirenze uraza hano nyine ukisanzura nk'uko ubumenyi nko kuza ukiga bisanzwe ukaza nimba umbigiro ugiye gukora robot game ugiye gukoresha robo yawe ukabikora nyine ufite icyizere muri wowe ntugende kwa kundi usanga umuntu afite ubwoba n'ibiki ngo hari akazi hanze ngo yaturusha oya
amarushanwa nk'aya ngaya kuri urwo rwego kuki ari ngombwa kuri wowe
impamvu ni ngombwa kuri njyewe atuma nunguka ubumenyi butari nyine bwo mu buzima busanzwe ndetse no mu masomo yanjye mbasha no gutsinda amasomo yanjye mugira nk'uko abakoci bari bakubwiye bidufasha mu masomo yacu nyine twiga muri buri munsi nka mate na siyanse ubu ngubu mbasha no mu mate n'ayemeye ntabwo nasanzwe nzi mate cyane we sinabeshya ariko nyine ubu ngubu aya masomo nagiyemo yatumye mate nyumva neza
njye nitwa Munyahinde Sugira Dive niga muri College de Christura nk'afite imyaka 16
urakoze cyane uwitabiriye nawe anomba rushanwa irushanwa waribonye gute waryigiye miki
irushanwa nabasanze ari irushanwa ryiza cyane mu bintu nigiyemo nize yuko hashaka kuba hariho ibibazo byinshi bitandukanye muri ino si turimo mu buzima busanzwe mushagwa n'ikibazo kimwe gusa abantu ko bagenda baba bafite imico itandukanye bafite uburyo bitwara mu bibazo mu buryo butandukanye mwese mushagwa n'ikibazo kimwe gusa mukagira uburyo butandukanye mwese mushaka igisubizo ibyo bikagaragaza yuko abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye bafite uburyo bwabo bakemura ibibazo gusa bashyize hamwe babona uburyo uburenzeho bwo kubona ibisubizo ku bibazo biri muri ino si turimo
ibintu bya lobo kubikora cyangwa se nk'ibingibi mwajemo kumva ubikunze byatangiye ryari kuzamo
kumva bino bintu mbikunze navuga ko byatangiye igihe yari ije mu kigo cyacu ariko ni ibintu byerekeranye na programming nahoze bikunda kuva kera nyiri umwana yine uko ugiye mbibona abantu babikora mu mafilime ubona ari ibintu bishimishije ubona ari ibintu yine nawe ubwa wakwifuza gukora mbonye ibintu bya robotics bije mu mashuri ku bwanjye navuze ngo aya mahirwe ntabwo natuma ncika rero ndayafatirana nyabyaza umusaruro
none ubihuza gute n'ibyo wiga naye masomo ukunda cyane cyangwa se naye utsinda cyane ku buryo hari icyo bikongerera kugira ngo ibyo ukora bya lobo wumve ubikoze noneho nizeye ko ibyo ushaka kugeraho bizagerwaho
njyewe amasomo nkunda cyane n'amasomo natoye nziga muri superior ko ndi mu wa gatatu natoye MPC ubwo urumva hazamo computer hakazamo na physique na mate kandi tugasanga ayo masomo nanone agaruka muri ibintu bya robotics bize ngo rero kuba mbirimo birimo biratuma ngira ubumenyi uri basic ku buryo buzamfasha no gukomeza ninjya muri superior bikamfasha ne bikatuma ninjya kwiga muri superior nzamfite byibuza ubumenyi ufite ahantu bugeze ku kigero kiri hejuru ku buryo kwiga bizabinyoreye no kuzajya muri kariyeri yanjye bizaba ari ibintu nyine biri ku murongo
mu bana mwahatanaga bavuye mu bindi bihugu hari nk'uwo wigeze kubona akavuga ati nguyu ndabona afite ikintu namwigiraho ukumva ufite ishyaka ryo kugira ubumenyi nk'ubwo agezeho
mu bantu twahatanye bari bafite ubumenyi bwinshi kandi bigiye buri mu bintu bitandukanye hari abafite ubumenyi buri hejuru mu bintu byerekeye no innovation project uburyo barenje inzu ibintu byabo uburyo bipanze ukabona ari ibintu byiza nayakifuza kugira gusa hari team twakoranye bari bafite programming skills ziri hejuru buryo nanjye ubwanjye nabonye nkavuga ati ibi ni ibintu nanjye ubwanjye nkeneye kwiga nkabimenya kugira ngo ubumenyi bwanjye bwo guprograma bwiyongere bugere ku kigero kiri hejuru kuko nabonye ko ari ikintu bandusha kandi banagerageje kunyereka aho babyigiye nyine ku website bakoresheje nanjye ubwo nitugaruka mu gihugu nzakomeza ige.
Nitwa Ose Sonia niga mu mwaka wa gatatu muri College ya Kristo Mwami. Aya marushanwa najemo nayo ngukiyemo ubumenyi buhambaye nize uko na presentinga umushinga neza niga kubana n'abandi niga na none uko wavugana n'abandi bantu batandukanye nyine mudahuje igihugu ukigira byinshi kuri bo bakakwigisha wenda ibyinshi mwebwe mutari muzi wenda nk'iyo uko amarobo bayubatse wenda ukareba nimba hari ikindi kintu wahinduraho.
Nicyo wabonye wahindura ku byo wari usanzwe uzi?
Ikintu nabonye nahinduraho wenda ni ukaza imyitozo bijyanye nyine n'uko tugomba gukora tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane.
Aya ni amarushanwa wajemo niyo uyahuje n'ibintu biga mu ishuri imibare navuganye n'abatoza bawe bavuga ko bifite aho bihuriye n'imibare ndetse n'ibintu bya ICT ari byo by'ikoranabuhanga ubihuza gute ubikunda ku rwego?
Yego mbihuza cyane kuko nko gukoresha nyine ayo marobo biba bisaba guprogram ko rero nyine biranyorohera ibyo bigisha nyine bita binyorohera kubyumva cyane.
Amazina yanjye nitwa Byiringiro Aloys niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye.
Kuki iri rushanwa ari ngombwa kuri wowe?
Ngukiramo byinshi nyine ubumenyi bwo kubasha kuvugana n'abandi gukorana n'abandi tugakorera hamwe kandi tukabasha gutekereza kure bitewe n'ibyo tuba dufite gukoranye mu gihe runaka baba batugenye.
Ni iki cyaguteye kumva ukunze ibintu bya robo?
Mu busanzwe njye nisanga mu bintu bya seanse ye no mu bintu by'amarobo naho nsanga harimo seanse imibare nayo nkumva ndayikunda kandi nifuza kubishyira mu buzima busanzwe nkajya mbikoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi nkoresheje ibintu by'amarobo.
Wumva abandi bana bari mu kigero cyanyu batabikora barahomba iki?
Abana tungana bari mu kigero cyacu batabikora nakabaye mbashishikariza kubikora kuko ni ibintu byiza bituma mubasha gukorera hamwe mukisanzuranaho mukagira ubwenge muri siyanse na tekinoloji kuko nibyo muri iki gihe tubona byigarurira isi nyine tukajya tugendana n'ibihe nyine.
Abana batabashije kuza mwigana ubutumwa ubashiriye n'ubuhe?
Ubutumwa mbashiriye ni ugukora cyane kugira ngo bagere ku ntego zabo natwe twarakoze cyane kugira ngo tugere aho tugeze kugeza aho igihugu kigize ubushobozi bwacu kikaduha amahirwe yo kujya kompita n'abandi mu rwego mpuzamahanga tukaza hano muri Amerika.
Amazina yanjye banyita Asante Kaze Chris niga mu wa kabiri muri College de Christ Roi.
Ibintu bya robo byakujemo gute kumva ubikunze?
Ibintu bya robo ahambere nakundaga ibintu byerekeranye kuri kompiyuta numva mbigiyemo byazamfasha mu hazaza hanjye heza no kugera ku nzozi zanjye.
Kuba waraje witabiriye ano marushanwa yo ku rwego mpuzamahanga ni iki wungukiyemo wumva ko izo nzozi zawe wifuza uzazigeraho?
Mbere na mbere nungutse ibintu byinshi kuri kompiyuta no mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu gukemura ibibazo twifuza niga no ku buryo nasobanurira umushinga wanjye ku buryo wakumvugana bose.
Kuki wumva ko kwiga cyangwa se gukora ibintu bya robo ari ngombwa mu buzima bwawe?
Ni ukubera ko bimfasha kumenyekana n'inshuti zanjye, kumvikana n'inshuti zanjye no gusobanurirana aho umwe adashobora gukora neza undi akakora neza ndetse no kwita ku byo nshaka kuzageraho.
Diane, nawe nguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze namwe.
Ibintu nk'ibi bya robo ntabwo bimenyerewe cyane cyangwa ntabwo biramenyerwa ku rwego umuntu yumva robo icyo ari cyo n'icyo ikora. Leta yabahaye ubutumwa muza muyoboye ino ekipe, kuki yatekereje ko ari ngombwa kuza hano muri Amerika muri amarushanwa?
Murakoze cyane. Ndahera mbishima nanjye ubwanjye kubera ko ni igitekerezo cyiza mbikurije kuri gahunda n'ubundi Leta isanzwe ifite. Gahunda dufite nuko ibintu bya robotics ubu ngubu kugeza ubu twabikoraga bisa nkaho biri ku ruhande y'integanya nyigisho isanzwe ihari, ariko tukaba dufite gahunda noneho yo kubyinjiza mu integanya nyigisho aho abana bose bazagira ayo mahirwe yo kuzabyiga. Nubwo ngubu twaragerageje turebe ese abana babyifatamo gute, babyitwaramo bate, barabikunda, hanyuma tukongera tukarya tureba ese iyo bari kubyiga bari kubikora bumva babihuza n'aya masomo cyangwa bumva ari ikintu kibatwara undi mwanya kuri ya masomo basanzwe biga. Ariko ngira ngo mwagiye munabikurikirana mu bavuze mbere bagiye bagaragaza ko bibafasha ku masomo. Ibyo rero bikaduha n'icyizere cyo kuvuga ngo nitubishyira mu masomo n'abandi bana bazabikunda, cyane ko amabwiriza yamurushanwa n'uko bo wenda baba ari abana icumi muri buri kipe, ariko noneho haba hari abandi bana nabo bifuza kuzamo bigaragara ko bafite interest, bafite iyo nyota yo kugira ngo nabo bashobore gukurikira, bashobore kuba nabo muri uwo mubare w'abantu bashobora gukurikirana iby'amarobots. Rero nitubishyira mu masomo mwagiye mwumva ko bibafasha kwiga imibare, kwiga physics, nabyo tuzashaka uburyo noneho turebe uburyo bishobora kujya mu masomo muri curriculum. Nuvuga ngo hari isomo dusanzwe twigisha, ntabwo tuzarikora ngo tugire isomo rya robotics, ariko hari isomo dusanzwe twigisha dukoresheje uburyo busanzwe, wenda byo kuvuga ngo urabigisha imibare ariko ntibabone neza iyo mibare icyo ibamarira. Ariko nuzana robotics ukabibigisha ya mibare bashobora no guhita babyumva batazi ko ari wa mubare uri kubigisha, no kuvuga ngo ni uburyo bushya bwo kwigisha ya mibare ukoresheje robotics. Ngo rero hari amasomo atandukanye tuzajya tureba, tukajya tureba ese ni irihe somo ushobora kwigisha nkoresheje robotics, ku buryo umwana abyiga we azi ko ari kwiga robotics ariko akaba ari no kwiga na rya somo. Kuza hano rero yego hariho guherekeza timu y'abanyeshuri, ariko cyane cyane no kureba ese abandi bageze hehe, ese ibyo turi gutekereza birakorwa birashoboka, tukareba se bo uko babyize tubona ko bari ku rwego navuga ko ruri imbere rwisumbuyeho, byagenze gute, ese nabo babishyize mu nteganyangisho, ese babishyira ku ruhande gusa, ese opportunities bagiye babona zibafasha kugera ku rwego bagezeho ni izihe, kugira ngo natwe tubyigireho hanyuma noneho natwe tube twabikora, ariko tutabikorera ku bantu bamwe ku mashuri amwe twahisemo, ahubwo tubikore ku mashuri yose bise nk'aho bibaye nyine nk'amasomo nk'ukuntu n'andi masomo yose yigishwa cyangwa yigwa mu mashuri yacu.
Iyi gahunda ubundi mu mashuri uretse muri Kristu wa ahandi hari gahunda ni hehe mu yandi mashuri mu Rwanda?
Dufite amashuri kugeza ubu ageza ku ijana, arimo amashuri abanza, harimo amashuri yisumbuye, arimo amashuri ya leta na amashuri ari private. So nuwuha ngo rero mu by'ukuri ni amashuri ijana, no kugira amashuri ijana byatumye dushobora kugera kuri iri rushanwa, kubera ko tudafite amakipe agera ku ijana ntabwo tuba twemerewe ubundi kuba twagera ahangaha. So rero amahirwe ni ibintu binatangaza abantu, ni ukuvuga ngo mu myaka ibiri gusa robotics igeze ku mashuri mu Rwanda, amashuri ijana yose twashoboye kuyageraho kandi tugahita tuza muri iri rushanwa mpuzamahanga ryo kuri uru rwego. Sinzi ko wenda nayavuga yose, ariko
ntabwo ari ngombwa ahubwo ubwo ikibazo cy'amatsiko, kuki Kristu Ruwa ari bo bonyine batoranijwe kuza mu mashuri yose ijana uri kuvuga?
Ubundi haza hano aya marushanwa mpuzamahanga abera hano Houston yitabirwa n'amashuri yabaye aya mbere iwabo. Rero natwe uko twabikoze twabanje guvugura abanyeshuri n'abarimu abakoaches kugira ngo bashobore gukomeza gukurikirana abanyeshuri, tubashakira ibikoresho ibyo ngibyo by'amarobots turiya twa Lego kits bagenda bakoresha, tukabigisha n'uburyo babikoresha. Bageze aho tujya natwe dukora amarushanwa ku rwego rw'intara, nukuwa mu majyepfo, amashuri yo mu majyepfo yose yarahuye ahurizwa hamwe, noneho nabo bakora nk'uko twabikoze hano, no mu majyaruguru bigenda gutyo, mu burasirazuba, burengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Noneho dufata amashuri yagiye aba ya atanu ya mbere muri buri ntara, nayo turayahuza ku rwego rw'igihugu. Rero Christophe niyo yatsinze rero ayo marushanwa ku rwego rw'igihugu, akaba ariyo mpamvu rero nayo yashoboye kuba yaza ahangaha muri Amerika.
Diane Wasenga waje ayoboye abanyeshuri baje mu irushanwa rya Lobo hano muri Amerika, ndagushimiye n'ikipe yose mwazanye.
Ndamushimiye mugenzi wacu Temishimwe Harris n'abatumire b'uyu munsi, twibanze cyane ku ikoranabuhanga ry'imashini za Lobo, aho twakiriye ikipe y'abanyeshuri muri College ya Kristu Mwami i Nyanza bitabiriye irushanwa rya Lobo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe kandi mwese aho muri, cyane mwe urubyiruko, urwaruka, abanyeshuri, mbatumira kwihatira amarushanwa mu nzego zitandukanye. Mwari kumwe nanjye Etsi.